Kanti kwenze njani ave nifana? Bengibona bani kanti umupho jola nami?
DJ Clock and Rod Poison Production.
Oh, DJ Clock and Rod Poison Production. Yeah, it's obvious. Watch out. Jess. Who's my son at OT?
Capital.
Ladies, ngifuna yazi wenza iqale phansi jump. Nguya ngifuna. Ladies, something nice. Oh. Ladies, yeah. Asiye benye time ena ride. Asithatha.
Yes, sheshisa. Yes, ngiyaphuthuma. Yes, sheshisa. Yes, siyaphuthuma. Yes, so babadi. Yes,
lishesha nawe nalithuma yazenza kusheshe lezinto ziyaphuthuma angeke uyisole ngalezo shaya isifuzo
manje siyasaphaza mafuna impilo sokukhuthaza uyasaba sala wena maungabaza waqalisa yini wenze njani wabakaza thukile yini
DJ Clock and Rock Boys on production. Something like that, yeah. Shy, after that.